into esengeke ngayibona kule minyaka eminingi ukuthi uma uNkulunkulu esiholele ebuhlungwini enhluphekweni akukaze kwakho umqondo. Yabona bala, iy'nhlungu zivese zimboza indlela esibuka ngayo. Kodwa noma kunjalo, yini enhle ibingaqhamuka kulokho? Angikubingele ngikwamukele engosini yethu eFresh, ngingusibono BT wakangema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Enye izinto engiyithola iqondile, inzima nokho, ngokuthi uyabusebenzisa ubuhlungu enhloso yobuhle ekugcineni uNkulunkulu. Ngokwendlela yokucabanga kwethu, isibusiso sihle, ubuhlungu bobi. Yona ndlela leyo imiqondo yethu ecabanga ngayo. Kodwa uNkulunkulu, hayi, akacabangi kanjalo. Kuyena ubuhlungu buyingxenye yohlelo lwakhe. Manje nangu Jesu ehlanganisa abafundi bakhe, qede bese anqoma ukuqala abalungiselele okuzayo. Ngoka Matthew 17 verse 22 no 23. Besahamba-hamba eGalile, uJesu wathi kubo, "Indodana yomuntu iza kukhashelwa ezandleni zabantu, baza kuyibulala, kepha ngosuku lwesithathu iza kuvuswa." Badabuka kakhulu. Sihlabo sami, mase kuthiwa mina nawe sasikuleyo meeting yabafundi, sasokuba namuphi umcabango walokho kubikezelwa kokuzokwenzeka? Mhlawumbe ingqondo ezothi, hayi ngeke, zimshile phela manje uJesu. Lo muntu owenza imangaliso, athulise ivunguvungu, akhipha amademoni, ashumayele ngokunamandla, abulawe, besavuka ekufeni. Kodwa uNkulunkulu uhlale sazi isidingo sethu esikhulu. Ubazi kahle ngokufa nokubhubha konke okumosha iy'mpilo zethu ngenxa yokumlahla ey'mpilweni zethu. Futhi okuthi othandweni lakhe olwedlula zonke ezinye izikhathi, usethumela indodana yakhe ezelwe yodwa uJesu ukuba alahlwe ezandleni zabantu, ahlanjalazwe, ahlushwe, alinyazwe, qeda bethelwe ngenxa yesono sami nesakho. Konke lokho kuba avuke futhi ukuze siphile impilo entsha othandweni lakhe. Akuzange kwakho umqondo kulabo bafundi. Kodwa phezu kwakho konke waqhubeka wathumela indodana yakhe ukuzohlupheka ngenxa yethu. uJesu lowo sihlobo sami. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungakwazi ukuthi usithinte ngenombolo yeWhatsApp ethi 067 706 0077. Angicela ukuyiphinda, 067 706 0077. Kungenjalo ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.